kombele. I live my life to the end. Nakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I thank you God sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi jiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kombele. I live my life to the end. Nakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I thank you God sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Minafanya gavitendo maneno siyonge. Let them say si tunatafuta pei. Taratibu ndo mwendo na muda tuchezei. Atuchezei kazi ni kazi don't play. Kutoka kwa ukungu wadi kutakata. Kushukuru Mungu kila baraka. Salamu kwa bandugu wakuna matata. Kula bata kula kuku na kile unataka. Kwa nini siwe happy wamekufa wangapi. Na nani ataye baki I don't see. Chini kati kati nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me. I'll never ever go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Nakuna tebaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I thank you God sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Nakuna tebaki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I thank you God sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali.
I see you look at my face, don't know come on show me. Laba nkufungulie chase so you can really know me. Mepitia vitu nyome kitaa maisha mtegoni. Jua liko usoni na kuna kitu mfukoni. Haters wanna hate my life. Baba God yana bless my life. Somebody wanna take my life. Come buddy wewe this is my life. Kitaka kunipenda au nichuki. Kitaka kuwa hater au ufagie. Kitaka kunibibi au nipigie. Au zibe masikio hata usisikie. Kujua navyo anza kipindi nazichanga. Kuziba njia wanga kushuka kupanda. Kuwaza kuwanda kwa giza kwa mwanga. Kwa kwa jangwa kwa
Kwa nini siwe happy wamekufa wangapi. Na nani atayebaki I don't see. Juu chini kati kati nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me.
I'll never ever go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Nakuna tebaki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I thank you God sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Nakuna tebaki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I thank you God sasi jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali.